magaalada Bardaale ee gobolka Baay ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay nabad ku wada noolaanshiyaha bulshada ku dhaqan degmada. Kulanka ayaa waxaa ku sugnaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulaahi Xaaji Xasan, odayaal iyo haween. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulaahi Xaaji Xasan oo daha furay kulanka ayaa ka waramaya ahmiyadiisa.
Bardaale saaba sheegaya odayaashe walba dhibaatama bulshadeena walba dhibaatama fadna, laakiin dhibaato gobol wada weli la dhammaantiyaa hayti, laakiin si la fekoto la talan dadkulanka dhibaato weydiyo oo geega tala maayo sugnaanka qoytinka maamula falaw may faday ismaamulan may faday iskanaga tan inaskuhoy korta weli bulshada inta degan intay inaskuhoy tanga warintan maslaxa ma leenahay banaanka walaanay kuwani wadoomanay labada maslaxada uma ka saaray talasiga qoytola fale ilaahay idinshay may fadayay iniyo nay naga tagudubi waxeejiyey ba'awo intood kale inaan dhihinna biidnillah nabad la kulama noolaada.
Qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa sheegay in ay doorkooda ka qaadan doonaan nabadda.
Dad Ilaahay galgaliyay lahow iyonayto ilaahay oo roob dhiigleysheeni arrin kooyen ki dalki roog ki dibidu ku kooyenba ilaahay dabigii dambeelikii dhaafa maysiin sheegane weli isin dardaaranin sheegdan hatilay ma horeyn gaargaaranin aragay jabin walnin kuwere walkas toobanin sheeni oo dhigida xeedmanka nagadaanu qaadani
guddigan ilaahay subxaanahu watacaala kheyr shubadi kolley baynu ubaa in badan haska barani ilaa alaankan inisba badanayni may geeka intuu ku sheegaane inii waalidkii kaana oo Bardaale ninka dili usaron yeeshe yeefa baa ku hadduran dili ini magdis la arfii ila sii sheegay ilaahay subxaanahu watacaala wartaana la arfii unuuna may raalla ka nagane inuuna arfii.
Degmada Bardaale oo sanadihii lasoo dhaafay samaysay kobac ayaa horey waxaa ugu dhici jiray dagaal beeleedyo kuwaasi oo curyaamiyey nabadda bulshada wada degta.